It's Maureen Moore and Chrissy Cohen.
Jehovah, nilikuwa natumika kwako kwa muda mrefu sana. Sasa nitamjua je Bwana.
Sasa nifanyeje
kujua wewe vizuri Baba
kwa maisha yangu.
I really want to more and more, more and more.
Sasa nifanyeje
kujua wewe vizuri Baba
kwa maisha yangu.
I really want to more and more, more and more.
Baby play see the shit.
More and more. Chakula yangu
kama jana ni umba.
Neno lako ni dawa
magonjwa yote.
Lakini moyo wangu
amejana mawazo mingi sana.
They have gone over my head.
Oh,
like a heavy burden.
They are too heavy for me. Sasa nifanyeje
kujua wewe vizuri Baba
kwa maisha yangu.
I really want to more and more, more and more.
Sasa nifanyeje
kujua wewe vizuri Baba
kwa maisha yangu.
I really want to more and more, more and more. More and more, more and more. Neno langu kwako.
When I ask you give it to me.
When I knock you open for me.
Jina lako barikiwe.
Lele nami lele. Milele nami.
Sasa nifanyeje
Sante Baba.